ye wo ho aname boa ensem ke kan ho enye ye pen so nko a enti se bibi ho na woti na wanhwehwem na ebe kan ebu abem e ma otimi ko kan de ni se wo kan e de no me be bro anansa ebe se nhyira e wo wonim esan se nyankopon aye adom Omaya safobia yenye nhyira ewo mu obi ano asem obeka keke betumi yiwa firi mu ama san nhyira ni nyina aye den apo enti ensem kika no dia yesu ani se e free ase ache enti enne se bi koswa enhwe ye no satan why are you wild ohun sa safowe se nyankopon ani wo Sese ya wada na yen ya ba ye ba be bo ye mpa ye overflow hono. Ewurade so kire ye dia yenye ya wada no. Ama ye ye. Emre bi ya wada ye duru ha mi be jina ha na abasa wo se ye bom pa ye man kola na omu chiro exams no ansan atoa so. Ampa so na bibi koso. Nioma be bre na ewurade tumi ye. Enti woti ha na wa ye ohun se o ma sorry de ye kwa sorry asofu mfra ye enhye ye nkom. Oh, ye mistake. O sofo no nya dadafo. Nyame kasa eno no so wo so no. Ebu okra wati a hu hia, ohu chese ehu hia se wo ye show a wonim se ne obesi aye no. Enti wo tie enyo ma hunu bi a e ma wo hwere ade papa a Yankopon wo ma wo ha. Bibi wa bon se ekosu ye a, sa wan hwe ohu ye. Na nyoma bi a Satan ahyehye. Na ma watumi aye den, asan wati na de pa no a anka won se be ka no na wa hwere. Adisua we ebe boye. Hye no nso. Ema bibi a obeti embu abem. Enji bibi a obeti ni ji sa wa han wani ahwe. Ehu se ye no kure. Eno kura ampo no, obehwe se ni a obeye den, obeti etu ho anamo. Bibi power hammer. Enti nyoma bi oho amendi echi hwe se nyame di waba ha na hwe dia wo mawo na koso ha na wonsanye den enka yesu nyame oti ase deni pa opesi kadi akoyi ni ba obi firi ba bi onim no otumi be gina ho ka kire ni se woti ha ye den me de wo ko eh yesu nyame oti ase enti amani o ma hunu bi nyade ebushi Yeshe ya disu ya ni mwa fiti Yesu Kristo penso Onuwa yeye nina master Onuwa bwani nini hu Yenya na huwa se mkai Nipe fiti ya siye kani huwa se mkai Adi pampa oye mpo omu nya se mkai etia Eniti nya adia wasi ya diwe ya diwe muna Na udi ya uye Enti onu ya diya yena Uka ase wuna obefa mwadi Nyoma diyebe kambi ye kan memfa jina pintin omu fiti ase omu si yesu kristo se ma ye ntua to wan kasa ho omu kototo na no so omu pese omu nse omu benya no atomrem no bu san sa ntie e won kwan si etu etu wasi mo mfa sika no mra oji sika no enu ohuri ye nti no ebeto ho no na obi so msa hwanfo nini na da so enu omukan no se tua ne de ma no enti omo omu hunu se e wo se omutua etuo e wo oman ni mu enti wa anka da se mo mfa ne de ma no da bi wo se mo mfa kasra de ma no tom di nyankopon so de ma no omu sai tuo aso bi mu sa wo se enye anye ne kwan so no no se omutua eto hwew omudi kan kan ene no anso omo omso waka biem waka se enye mra se ontia to sa na se tanda so ye obetimi ama obi aka sem bia ene no krese wan hwemu ya obese wade pa ogusu ya adwuma no besi sabre ye mre mumpo die o si aka akra na ne tamfu na ba enti adwuma a o ye no eso emu ye du enti mu ma ye enti ye nioma bia e firi wo no na hu hia san so mu o so no po kan se ye nuye enti ye si ye nuye wo kan so be fa anwo di na so mu kan se ma gu yesu so wo sofo wo be fa no ho di I just saw soften the dura chichiruano. Any day the odio obiano, or ye dean. Obin push your wanting or car when any benyan toka. Because they be so coso. And to shen your ma e coso. Now one casampo fabuan. So be catching yourself, I was so for my men, me who is any white team in feature, says, yeah, me can't say defending me. But why steady you so for my men? Not the at the power when you're moving influence. Eh? Men and uncle, and Cassaw in a course of my minty, and me poor catcher me a mimbuano. But it be me mono, a behammy, and to be near suchi. A behammy, sir, eh, be a no bit here, no one to me. And defending. Now say will be a dear. And Timmy Munu a be coming. Now no so de no me a be brain backrono. And Tian some dear a free titi and a cancer. A cancer bar. Almost see Jesus Christ a car and new mark is see me anyway. I said, Oh, Muntiato, nothing so say, and Yamara, so Muntiato. And Tishan also bar. No crow ye in our boss. Can some wine in the creature? Who can kind show some new one? The unkind Luke chapter 23, verse 2.
Luke chapter 23, verse 2. I say, now free, I see to son, and no say, you no say only pay ye, say ye man.
I say, only to 2 years to Christ, I know. Hey, or no, obey your dear, can see away. Ama na me no me ni anya efa ho die. Ama honhom a wo ye busio mu die busio anya na omuntumi die anya. Ama nyo ma bebre na urade ayama yen. Watumi di ni moja. Abedi nkunima ma yen. Omusi o sai omumman. Enti fato to ho na hwe. Se adepa yen kasa ntia na. Enti woti ye no na ti sa. Se da na me ka ha. Mi si obi ka che oso obi ti se ni na che se o ti sa. Nti bibi wo ha nti obututu Yesu Kristo anu omusi osai omunkofo na dwene to asomami
na wa bra say only to emma kansa
osi wa bra say ma omunyitu o emma kansa so wa ankasa osi omuntua de sekanso ma no aha
na wa kase onu arani ohini Kristo no
omusi osi onu oyo ohini eno so ka anu tutu no bi omusi osi oyo ohini. So can ya or any bizana so on so ya no so yampa. And tia no mu fuama. Mso so yo hini. And tinin yina kachaja, no mu boy Jesu Kristo no. And tia na yan so omu bet to ye dio. E dio mudi tuya so mama yen ya. My few omu kraha. Omu besro, omu be can sim bi, memuya. A son, sir, or perso, or no kaboom, a ye bonny be my kind down, no it to me will answer one penny. Into a debut 2D. To us, mommy.
Verse 3. Now Pilato be son, say, only you da for henny anna. Now Obuano say, Waka.
Oh, we are kicking. And no say, or can say, or your henny, or your henny and power. But to a me gun and no one chemo, or henny be son, and only so ye are no. To us.
Verse 4. Uh-huh. Na Pilato katre asofo mpenifo.
Eye. Sa asofo mpenifo no mudi na apie no omu ana etutu na no. E kika nsama tu Yesu so. Enti enhwe nyoma bia asabre nyina oti se fa wasoro hu. Se fa wasofo hu. Hwe dia ye nokore. Nyasa oti ya na wasu. Mimpo minsi obie. Ada no bi ma me wura ho aso dem. Nya sori nyina na ya sori. Nani paka krebi. O si asembi wa wa ya ka fa so no wa. Na okura wo hu dia wo ye wo hu. Oh. Ni pa kron so wa ha wate. Na meni da so se mi wo nipa. Mi nim so ye mi nipa. O ye me dia o ma fa. But as mo kan no mi re ho ye. E ma obi anu asem. Entimi wate. Hwe. Dear co, Nichina, or fro, or can't dang. Mame funeral, just a woman. Yet the any papa cannot be dear tree. If it is, and no more can some 2 years to crow, ye are masters. Nanya yang. Africa 11, one mommy. Verse 15.
Luke chapter 11 verse 15 or say na wo mu binum ka se onam ahohomoni peni Beelzebul so na otu ahohomboni
show enko fu a wo mu chire wo mu ajarefu o aye abodam fu ni ade obo mpaye sa na okasa na etutu a omusi onu di ahohomoni peni ni ene yesa na de kro na otu ye no anya ahohomoni na Bible so say sahini ebi ene ne hu di asia engina enti honhomoni entumi ntu honhomoni honhomoni entumi ntu honhomoni ti na wo ye mistake a wo sora na wo nam kofo bi a omu ya azan ho odi bi be ka ho odi bi be ka ho honhomoni entumi ntu honhomoni enso esai nipa no ensekuro ye ene nsem kekanti omu si Yesu Kristo e de honhomoni panyini ene tu a honhomoni enchira sa enisa entumi masa enti enioma ah eye nyina satan da so kasafa enti dia betinu de e ma ho kwan se betumi se bebu afaso so obegie di na se ade papa bi ti ensha no so sa ya ye beba ntam ni abetie utie we ya wudru ba bi na nkofo abochenku no mu kasa wonti asam no na ye wasore ho a wo fi o mukra ono na soro atim ni de wo mu na chan wo de enfi no e fa wo sofo ho a wonni mu sofo no wo sofo no suro nyankopon enti no wo mfa because wo jidi sa wo sofo no sa de na mu ka no ontumi enye nti nyɛ de obebe ka na wo de wo beto so ana wo betie na se wade pa na a kyerɛ sɛ ayi wa free baby pa wo hye nyankopon hyira wo ene ye hwɛ yade so ye time ne nti ye be hwɛ bibi kakra ye kenkan Matthew chapter 15
Matthew chapter 15 verse 1 echo etifi asem ose honhom ahotee verse 1 ena atrefo ne farasifo fo Jerusalem ba Yesu nchen be ka se verse 2 adenti na wesuafo no nni mpenifo atetesem no so
omu bai ebe bisa Yesu Kristo efa na suafo no enioma bi a omu dedi yohun yen Yesu e bibia no pe enti nioma bi a ekoso a emfra no ni se yen yedi amufrafra enti esan sa sumafo no enye sanio maninti no sa wo mu from so mu ye mpanyimfo no atitifo no hwanhwanfo no omu bai ebe bisa Yesu Kristo question se adenti na wasumafo no omu ni atitesam no eso enyoma bi aya shatu ho no adenti na omu ndi so aha
wo ho ansa ansa na wedidi
so enyoma bi no omu sha omu nguro msakra na omu didi on se yare aba inti awu ensa hohuru hia ena firi titi nyina ensa hohu ensa hohuru ehia but enye chinchina ensa wo anhohuru wo nsa obekọ bo nsam jim wo anhohuru wo nsa o nko bo nsam jim na so nkofu wei omu na ase hohuru omu nsa hohuru omu hohuru omu nsa ni hohuru nim ni yese ani ade no mu se yeso aso afo ni bi omu ko bi sa na dai ana wo nko ofu owei atete sama da ho wo mu de omu ntumi nya den enni so aha to asomai
verse 3 na yesu bo ase won se aden ti na mo nso mo atete sem ntimo ni nyankopon ahyade eso
nti yesu kristo so bi sa omu question o se na aden ti na mo nso atete sem nti munni nyankopon asem so atetisem enyoma bi a wobeto ye de obehu se wo maame na wo papa na wo nana no enye san nyoma ni nti e ma wunni nyankopon asem so de bia e ma wo fom o nyankopon enu na Yesu Kristo so bisa wo mu san na mo nso aden ana sa atetisem no enu nti munni nyankopon asem so titi na wun so wun na ware mienu no enti won so won so wo so ware mienu if say ma kura no wan ware mienu a na ware ba kopa omu aso omu ye mienu a na ba ko won say he ono obi ye competition enti wo die eni die ebe ma ade na mo so titi sem ti mun ni nyankopon asem so ewrade asem se unya wo yere ba ko ade
Na eni se odi neja ananeni na mo atitisem inti masen nyankopon ase.
Odi neja ni odi ni nani na atitisem inti no omo pene so. Ose omo atitisem inti omo asen nyankopon ase. Apesu omo ti ase. No omo se ni kwan se odi nyankopon ase eto nchen. Na ofa ni omo bi ayachura to ho. Oso e no a dear beer, why wouldn't him say a dear way, and then Uncle Ponce Munco, and so dear to us, a dear way, or was a me. The care so be a minimum. Soften it to me while the door, baby. Wa fat it is some, the Oberto was solemn, do free as on us, the Odi free as yano, wa fire no, atunya mea sama, I was a soft wing yan a year back on, what to watch him. This soft opinion or bar, or beard than a bare brain. So on warren ban. Afi e druba koso. Papa wu anani baba. E druba koso. Ono ben o se. Ubiya de ni babre na wompe. Obe wareba akope. En awe yene sofo susu. Nata wu wa irimi enua. Ube yiba akon. Wa wumba ibu asemno. O kanse ube yiba akon. En jine yese sofo no peke tuwa. Ube yi kituwa. Nansu na woti. Because all children said, Miss Software, we hear me noir, who jay a children, I'm an uncle, no half a penny. Not a how mopa. And so the Sam ran to her. Sam, you may be saying, I used to crystal come once. Oh, my titty, some. Just say, ye ukunuko baby, I want yourself. And she will drew crone, would drew crones to say, pet, I will need pass off on any to cry. And I will need pass off of a Bible. Samu tini nina asi. Chasa girl so dudu bia. Sofu ni pibia. Enti sofu ni ba enu osi debi. Enti minye yesa. Enti sabi na Yesu Christo uchire sa anko fuwi. Esa atiti semu ninti oma tu nyanko po asuma chuni. Tu asuma ye.
Verse 7. Nyachumfo. Edi se ya zaya share munkom se. Verse 8. Oma yi de won anofa fane edi mini. Na won akoma de atwe efri me hu akọ echiichi
mo ti se de ebu god enne na ye ebu god o kanene na ebu god aye konkon san sorry nti ube wuram se pe atiti sem a wom ye konkon san ti na wo so watu nyame asma twen na wo so konkon sem enne de ye nyesa yankopon sesan ye ga ye fufro atiti sem ni ato atwene e di nyame asem na eko.
Verse 9. Na wa sorry me kwa wa chichire in siam a nipa ashishe.
Wa sorry me kwa ani obe hunu asa umwe di senyo mube yi omu hun asa adiebi no mu ye ya pon ya what ensem enti nama eye mure so obi fribe abibe ulu aso yomu ha oba be di ye sofu rof because sa sofu ni kasa say pe wanyan sem. dia tete sem ne mudru ne na ye dia to nche se na wo nhwe obi mane mafoforo me ye dia eni so ya na meboa oh adinem se wo ho mante nye so no mante ni ye mante ni ye mante ni ye se ye makwan ye be discipline ni pakro no because so no so on pa mane nko ne huna de pa wo nti ya tete sem ne ko se se ye kita sem fufuru nti e kwan ni okra to asuma ye
verse 10 na ofre nkrofukuo no ka kire won se muntie na munti ase verse 11 enye de ekọ enumu na egu onipa ho fi
afi ofre omu na o ka kire omu se munti dia munsu anase muntie ni ye na munti ase enye dia ekọ wonum ene egu ho fi yo o se ade ntia
na emom die efri enumu bana egu die efri enumu bana egu onipa ho fi
o se na dia efri wanu wei mu ba no enu na egu ho fi aye no kura sim tru tu enye aduane no nyansa wan huhuru awo dididi no nemom die efri wanum eba asamu aka emfata wo be free wa no aba anu na gu hu fi ah na we su kra de na menyi ni se obetumi akasa ase mu yo agu hu fi o ni pa nani ama ni pa na hu sa oh ni pa ikra sa on se on fata o se me shema na motuti ye wasa ni pa we mu because as some way I work free na me or suma me na me shisha ni dem na me shisha dem se o nya me won di me ho agro me dem me ka so o yire she say enu ma be pri sa ni pa we me ka so you be a odi no kure onu no otumi ka as some way asama enye no kure pa otumi jina ka ye otumi ka se me ka bibia me do nya me wo boaso asam ni nya no kure ano na gu hu fi fi se ne nipa ni jiwudi na osusu wo kwan bi so but dia wo hu no hu se oh wa tra ba bi e wo se odu ana ono na ni dia odi ma ono wan kasa mbo wo mfa sa ma ho nti ya nsha no so Yesu Kristo kire o mu wo se dia gu ya hu fi e ye nkasa kwan be na okasa ukunu na mfufu hu a womu hu say yes ah be me wako ware waya die na vida bi womu aba womu aba ne ho eh asimu firi wonu mbaye womu peje womu tie nyiye womu domo ni no mko mko say eh sister we cross ni ba he asimu na tumi firi sister ya no ba die firi wonu ba na egu hu fi hey, baby, you must pay your due, no. Why would you want it? I'm baffled. Nti nyamia samuchiro. Osi di ebe free wa no aban. Anu ni ebe ku ufi. Nti wonka sayeno. Fiye. You may be a wuye no fiye. A man yoma ntuwa so se dia etino. Sisa nyoma. Yesu Kristo kasachiro. Anya Bible a wukita no na de oku anya asori obeba de bia o de be firi wa no aba no anu so be boa ama obi nso atumi asesa na twene nti wama ya te se ya no wei mu asem ene be ku ye ho fi so asuma me
verse 12 ena ne suafo ne ba ne nche be ka kire ne se who himself are as if one at sea as a mino at two on Sintigia.
Ati Omunya radio. So mobile fang a mere some no. And you are can no courage, sir, woman. Omu woofu. She shall want to show a woman no a dream, nibi beer, muse. So what thing a mere somewhere yen no courage now woofua? I was senses and you see. Man says I ain't a day in sea. What thing a mere somewhere as some name bass over such a watch. I was a ba, Nyankopɔn ne kasa ɔdɔ nti no ɔka won sɛ ne tai ka test me see obi bi sa Yesu Kristo sɛ dɛn na ɔnyɛ na wanya dan kwa no Yesu Kristo ene ne kasa ye na ɔka kyɛ sɛ de wonim fa adwensa kyerɛ ho bia na Yesu Kristo ɔse ɔdɔ no ɛne ti ɔka bibi foforɔ yɛ dɛn ɛkyerɛ no Awurade asɛm dru wo nkyɛn Awurade dɔ na ɛba wo nkyɛn mede ka asɛm o ebia anadwo nyinaa ada no na wo nam bɔɔla so anaa wo committee na makɔfa obi wɔ honhom mu moagye ne sadeɛ afiri ne nsam nnoɔma bi na wogye ɛna woduru nyame fie no ɛna Awurade asɛm woba wo nkyɛn sɛ obi a ɔyɛ saa bia no ne master ne bɔnsam na baabi abɔnsam wɔ no ɛhɔ na wɔbɛkɔ wei ɛyɛ ntɔkwa na asɔfo no sɛ wɔni mu nyankopɔn ɔdɔ wo a wɔpɛ sɛ woba ne nkyɛn no ɛne wɔka asɛm bi afa asɔfo no mu ɛka asɔfo no nko a anka wɔnhu hwee ɛnti nyankopɔn no ɔdɔ wo a ɔrekasa afa asɔfoɔ no mu no ɔno nasɛm ɛna ɛwɔ sɛ wotie na mmom ne kwan sɛ wobufu sɔfo no ɛfiri hɔ kɔ no wohu sɔfo no a na waka w'anim asi so woma no kwan mpo kama anim asi sɛ woduru ha wobɛbisam sɛ mewote sɛn ɔne me bɛkasa wogyaa sɛ ɔdɛm hɔ a wokatere na wokasa na ɔno deɛ ɔni biribia o ɛyɛ nyankopɔn ne dɔ wo na ɔnim sɛ da bi bɛba a ɔbɛsoma ne dɔba no abɛfa wɔ na ɛyɛ ne dea na ɔpɛ sɛ wofrɛ mu ɛno nti na wɔkyerɛ nneɔma bi a ɔwɔ sɛ ɔtwe wo ho firi ho nkurɔfoɔ no bu fuiɛ sɛ waka no kora kyerɛ wo sɛ modeɛ mohohoro mu nsa nanso nneɔma bi nti moato nyame asɛm atwene ɔmobuafu na mode mokɔka sɛ obi nhohoro ne nsa no wode ɔmode ɔmobu mfu ayɛ a nokorɛ ba maabo mfu ae Awurade ne dɔ ɔpɛ sɛ ɔboa wo so asoma yɛ
bɛs 13 na ɔboa sɛ dua biara a ɛnyɛ mɛgya a ɔwɔ so ne gyaeɛ no wɔbɛtu
afei yesu kristo ka biribi kyerɛ nasomafoɔ no bɛka sɛ nkurɔfoɔ no buafu no ɔsɛ dua bia nyɛ no soro agya ne duaeɛ no obi tu sɛ obi ba ɛwɔ ha sɛ ɔno de asafo no nkutia ɔntumi nnyina ɔwɔ sɛ ɔyɛ dɛn sɛ obi wɔ mu na ɔsɛ ɔno deɛ ɔnyɛ serious ɔno dede biara ɔbɛma ɔno nti nnipa akasa tie nyankopɔn a ɛnyɛ yie nti ɔsɛ dua a ɛnyɛ ne soro agya ne duaeɛ ɔno ankasa afoɔ so ne ho adua abɛhyɛ ɛbu god mu woboa osi ebetu beyi nti hwɛ ne firi aseɛ na yɛ nneɔma bi ɛyɛ de bia ya wo sɔre a mene wo a anka mɛkan Matthew 13:28 hɔkɔ wokae saa test no ɛbɛboa wo wobɛhu sɛ kristo som yɛnsom ne sɛ yɛ nyinaa yɛka bɔ wei mu no yɛka bɔm sei no ɛno ho ɛne yɛkɔ akɔbɔ mu akonta saa ara da ɛnti saa da muhu sɛ nneɔma bi frafra mu nneɔma bi ɔmu se adan sɛ nyɛ wei ne adua ɛwɔ sɛ hwɛ ɔtamfo bi na wayɛ ɔbɛtumi ayɛ wɔ abrabɔ mu ɔbɛtumi ayɛ wɔ asafo mu ɛma ne kwan ma ne ndua biribi ɛwɔ asafo mu ɛwɔ wɔ abrabɔ mu nneɔma bi a wote nka wonim sɛ ɛnyɛ nyame asɛm tia ɛma ne kwan tutu aseɛ akɔnkyene koro a yɛfɛ tu aseɛ tumi yɛ saa bɛboa wo ɔsi dua nyɛ no soro agya ne duaeɛ no wobɛtu duu baabi koraa ɔse dua nso aba pa no yɛde abɔnnua na yɛdɛn ato aseɛ ebi twa nti ɛwɔ sɛ yɛyɛ biribi wɔ kristo som no ɔsi yɛyɛ biribi wɔ kristo som no yɛnkyi nyame asɛm yɛsɔre a yɛnkenkan nhyerɛnsɛm yɛmfa biribi wom yɛkenkan a yɛbɛhu sɛ yɛfrɛ mu sɛ yɛa yɛkɔba sɛ yɛa nanso da koro pɛ na biribi asi dako pɛ na biribi asi ɔmu sɛ yɛnkɔtutu wɔ se daabi woanhwɛ a mobɛtu papa na mmom sɛ berɛ no so a dako pɛ na berɛ no aso na mmerɛ no aso na mmerɛ no awie duru na Awurade yiyim ɔsɛ mɛsoma ne akɔyiyi deɛyɛ no agu san so na deɛ nyɛ no ɛne bɛgu agyam almost bizarre see. O can kind or can't Namia some and now can be been a bunny ban no more could be sassy. No, what chirichi moon, no, my young hunu, send ya dear Nico, and to Upefe, send Nipa near Casafayamo, and ya dear Bia, and to be tam the Bible, or Mumma each or some Nibia film, no Mudi and Sandy and Juan Ashemu, no Mucatas or Bet Mianamon, son, as Sansan Sansicao or Toma or Nawato. Mucatas be a woony animal or bois. On funny dear Usufaudi. A debi beba, and your man yesterday at sea in name. No, maybe woman. Bibi, see, I am now your car rapture. Ye can't wait, ye can't wait, ye won't say, dear, a sea damning. Say, young couple, some catch or say, do bury my bet, see, more a radi danoa, a yenokre. I does, I didn't see, you know. Oh, sir, yes, driver, no, S. C. Cut Mundiano, 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 just a nippano, a hen. I didn't know you beam. I'm a fear boo, any ba a woo, and a fear fat to rapture. Rapture the end of a witching way. Now, when the Bama what Jedi said, be bet me as he saw, and then many nipper Bible say, oh, but money pan nantitis said me friendly. Was I didn't see, I was see a free cell running away in the morning. Did not see. Maybe this Emma. There were near bra who pay in a summary here, Ubuha no pan or sorry, and would name the anima bedi cra, chessa, or Janet Manho, or Disicato, or Mufanko school, or Quaco Tomadia, one Siamma. Bibi San won't mean Kowachi. Send me one your maybe will fee, make offer. Missica da bank. Miko ji, adie biti sei, miko ye ni se. Yanshe nonsu. Eye, viya si bisani ya namunu. Bibitu mi si brebia. Nti yanshe nonsu. Na ye nanti wone ni mji. Ne bibia niya, uni mbebia woko. Anamebua. Nti muma yanshe nonsu. Umudi niyome binesi, umu nisu nuoma kasa, kasa, kasa. Yesu Kristo chishire womu. Mahumuhuni, inti ane yansu yungu, adi kropo tefeni Kristo sumu, ane anamopa yitu Kristo sumu, sani ebeti miya buwa yae, ne de die chino, ebe siye nje. Isansi yako soroba fama bibi waho, ebe kakushia. Anasase ya dao jaya, eni rura, nanimu nyoma, wasisa abo ubi. Anasasiye da hoja ya enira nani munyoma wasisa bobu owura ni beba obeba beshishe obiara beba abeyi nanu empenyini beba emofura su beba Adifu beba oni enia foni nara e ufu bezori no dia popo obepwe obiara beba obeyi nanu e yesa oben nanti ye ebre bi besa ya etumi aboa o ama otimi hu bebe ya oku kata woni na ye mompa Empenyini beba Emofrasu beba Adifuwa beba Oni enya